sweet it up on me. Kambo kweka.
Shabiki wa nguvu, karabatao, sawa.